Jesus. Aí, don't slap this, don't slap this. Você vai, ai, 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 ai.
Vai, ai,
ai. Listen. Oh, Jesus is giving me peace in my heart. He restored everything that I lost. Gloriana belongs to him forever. My Jesus is giving me peace in my heart. He restored everything that I lost. Gloriana belongs to him forever. My Jesus is giving me peace in my heart. He restored everything that I lost. Gloriana belongs to him for everyone. Oh, my Jesus, say,
my Jesus, he has given me peace in my heart.
He restored,
he restored everything that I lost.
Gloriana,
Gloriana belongs to him forever.
Nikitazama mbele naona giza. Kila nilichofanya akikufanikiwa. Yesu yere.
Marafiki walinikataa. Na ndugu pia walinitenga. Mawazo, mawazo, mawazo
yalinitawala. Maisha yangu yalikuwa magumu. Nikitazama mbele naona giza. Kila nilichofanya kikufanikiwa. Marafiki walinikata. Na ndugu pia walinitenga. Mawazo, mawazo, mawazo yale yalinitawala. Oh! people say, where are you, where are you? People of God, people of God, sing it louder. Tinosion, Tinosion, Nations of Maria, yeah, 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 yeah. Tinosion, there, 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 Tinosion, go. I can't hear you, Tinosion. 너뿐 사랑하지 마. 빛으로 빛 삼아리. 아이 안 언니나 해 안 언니나 너뿐 사랑하지 마. 빛으로 빛 삼아리. 이야 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 에드완 안 언니나 해 안 언니나 고 얼마자 아노니나에 고 아노니나에 아노니나 아노니나 너 사카니지마 지롬이사모안 네 지롬이사 아노니나에 예예예 와로로로로로로로로로 너 사카니지마 너 사카니지마 예수 예수 네 지롬이사 아노니나에 아노니다 도사가 도사가 니지마 니치로 미사 니치로 미사 아노니다에 아노니다에 Lift up your hands, lift up your hands, lift up your hands, whatever you are, lift up your hands. 니치로 미사 모아니
니치로 미사 모아
아노니다. 이치로미사모아리 Ichiru mizamari, there, anonina ego. Osaka ni chima. I want there, there, there. Oh.
지금까지 쇼!
지금까지 쇼!
마리아 쥬아수! 아, 지금까지 쇼!
지금까지 쇼!
아, 지금까지 쇼!
지금까지 쇼!
로카스!
룸빅 스와이 Listen. Itazanyose winuliwe tena. Mungu wangu winuliwe tena. It's very simple. Winuliwe tena. Mungu wangu winuliwe tena. Speaking, winuliwe tena. Aha. Mungu wangu winuliwe tena. Winuliwe tena. Mungu wangu we. Lift your voice. One more time. Winuliwe tena. Mungu wangu we. Winuliwe tena yo. Mungu wangu we. Namatwaisha. Namatwaisha wedu we. Hey, na machoise. Isha wadu we. Follow me, follow me, follow me. Daddy.
Shuka Yesu tukuonele. pindura chino che moyo
akapindura chino chimoyo
ucho kwa dichezo ayayaya yeah, akapindura mina mato
akapindura mina mato
bruda kabruda kabruda dedo
akapindura
Hey, akapindura chido chemoyo
Akapindura chido chemoyo
Ucho kwa di Jesu Ayaya Hey, akapindura minamato
Akapindura minamato
Hey, akapindura udu Jesu
Akapindura lengu
Ayaya
Akapindura chido chemoyo
Ucho kwa di Jesu Ayaya Oh, amechibu maombi
Amechibu maombi
Amenifuta machozi Yesu
Amechibu kwa wakati
Huyu Yesu
Amechibu wajayamu
Jamani Yesu
Jamani Yesu Amefanya
Baba amechibu maombi
Amechibu maombi
Ikanitendea baba
Amechibu kwa wakati
Huyu Yesu
Amechibu wajayamu
Jamani Yesu Tuchoze
Thank you.
I like it.
you.